Do yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Ibrahima Sarogu to bogi jonga fandu hala Mamadou Samaseku jam wali sakabe hedibe Le Mali do di do wattu ji di panungaji himbe le hewbe nortorto sabi taccugol kurangul ka non do wattu toboji hono fuf di do panungaji di hebata yite jawab mudo le zunal meden artenere kenya woni ko yambina nyaloma hertanango haye be sesli hikka woni jeunesse mali le habotir siagal bangal ande kesse yallindi na yirwa yimbe le hewbe nan jebbo ben nyamugul bibbe lede tawene dunke e nyamduje hulti wiide e der di do be de do bibbe ledde fuf temdere fuf ben ka tabani jenayu njammeji e de jogani dun tergal nafakaaji kewdi di ngon sema kawro jamen hande beten talatari 13 août 2024 bismillah sakira tafun anno wiide premier ministre senegal ousmane sanko nati banko do kenyen bisimama bangal benno bisimama wonande honrorde makko mali sugal ko kala may gachagal jidal hakune beedo ousmane sanko yidi ben colonel asmi goita totondral hakay mawri na yewi non do gollidal hakune leddi de bangal politika ku e kebe nanno premier ministre senegal holti wiide ben leedi senegal ndi na ben felliti ju golde juktitaade leedi malindi fande li kawdi ta mbir na sabe ta ciul courant li mali buru fuf bamako ron yimbe le hewbe piani ko emun en dabreji so yogabe ciubike groupaji ben feccere jama o fuf noturke panungaji foyso umdi yata tiagal am sadaji o dabarende yimbe le hewbe beltanke so wattu kubbu nange na sarza dido panungaji di ben kano kabar mudo wori o do wattu ben ndungu keddo na fastango ousmane nyalou
e odo wattu to bojji nortortobe panongaji to kajolo e kay hulti wiide ko buru hewde be buytan dongal batteri ngaji di
le wattu ndungu panongaji di charsata ko sanne sabi nanga yaltata sanne le on wattu woni mo cottami panongaji am min gala dabere wande so wana domude sini nanga yalti famin golla sabi atawan sembe mudun na famdi wawa sarjude fayti lo foji nena wajibi min jettiraka min do man fa nanga yalta
e
bi dunke en kabaru panu sulen ngaji sifaji didi be notorto soni nangi yaltay sanne Mamadou Traoré goto mabbe bamko do jodi holti wiide be notoro machine lolirdo hybride
kono kalite of di
panu ngaji goddi gonton ana moddi fayse nangi wala sanne ana mbaye hokkude courant ko wayna funne ka wana himbe fu joggedi goddi gonton yimbe buri tawrede din sembati tan kina bama batteri ngaji mubben ja tarsowa ko sarsata dun dun ana wawi sarsude joyi na ko buri dun hewde le nyaloma sidi tarsama hidi mbaye wadde ko yaata erngaaji didi
erflaa
ersa bamma mbiite wiide yedugol yite nangue woni goto e dabare jiddi lam ko betransombe ciubike yalla dawrdi tellaaji courant le mali
secrétaire tout aklaay wadou kawre banga bem facebook kanu x non twitter ke do ñaluma hertanago jeunesse yambinama mbel mali do keltande kenya sa podi do auto de nasisu law wono jeunesse mali he habo tursiagal bangal ande kesse e yiver leedi mali ndi kanon nedo yambere le mali wadi wattumo ben yimbe le cubabe hebe fedde jeunesse mali woni conseil national mali na hani ben wadde jandeji e famuji hertanadi habitibe ben an yakabami e lamkobbe kanko ousmane nyal bulon ko ben ken fastango mako
alle o nyaloma sappo didi lewru utto hitan 2024 ummo sisogo woni cubado falato ministre jeunesse e haro cialli kajado leydi yankaku fanda mudun o anda ko gullede de watta holita do wembereje sukabe jokolbe mali le golleje o nyaloma o ardinama bete kenyan nabbingol noneji mali les cité administrative ko wadi yaso ministre commune do dewrintinal hakkon bibbe leydi ndi e ministre Abdul Kassim Fomba o nyaloma yambinama le wattuma gouvernement danni golleje fedde sukabe conseil national de la jeunesse CNJ tagalun ministry o politiwide subabe heibe lata de hore CNJ anakani jenginede tafon bangal leydi yankaku payotade militaire yaku jonte seda farde mu en fuddude golle e wi kanan kobe leydi mendi di dabereji tagal han ana e sariyaji CNJ direction nationale de la jeunesse politiwide chalido o golle fu jukete itede e ley o bureau
ido watu jittu bojidi ben kewi sanele leedi den noddi sambindu monandaji le wudunde ko nyabaleri ndi ben hotakam wiide gese kewde mbulol ke len jam yimbe le hebadu no hebola fufu don nata alhalim na ben kasindi no sanne fabaji no yawiri den no kanko barkin ak mahmudin ko wen ka dafa sango mumnatu sendbu
le wuddu leydi ndi bankas do kambu lateke sababu bonde gese kewti romobe jogibe sukula mun ngadi nodango fewde keyabe lamu yalla be darano dun kitadun kabaru mun ana sullani nu lateke sababu hadude jo ingol lumo kertado ala sapoygo o lewru utundu meri ana wondi e golidinde e suru humanido kabaru jago yalla be joina nyalande chenanna le on wattu mopti le janyeli togel ana buri galleji sappo ko sami kambar bonandaji diam kambu kawala mo yonki mo heddi hen dum lateke sababu kay yimbele galleji din bailtike le chuudi ecole ngaji andon wide yuwaru chuudi lope kewti sami kambar torraji kambu romobe koliti sukula mabbe do majjun be martini kumpadun do torra ko idum wawi waddude do kabaru demal
hunde de semba mudum fu yon jambangal tamande jena ile temere denno nyamduuji ben dunke nyamdu holti wi debbe ledde na jogina fasan ben bangal nyamdu denno ko buri hewdo dun lidima lota kan wiide masakanye limburu jama notorto sanne fadima tagal nyamduuji hunde hani de dunke be holti han jati jogitere sabi an mo en jati cellal kanko alisi se wonke ben fasango kedda na fasango umar wagol e mumnatu sendabu
bande bomo ko fangarda bofula be motti bankasi kanye gawo yimbel nyaamo to bibbe ledde be kali ko lati sababu mudun kedden ko be cedi do hen
namasa burmi nyamde kambar na famun min kay yo namasa na dene bodeji konkon jidumi ko anko yo tamati
ak desari
docteur Rosine Ali Sylvie andando kabaru nyamduji o hollitir nyamde bibbe ledde de ana nafa jomun sanne ko nayri bangal cellal mudun
pom lemru anana anana fa bangal fo yugol e buyutude nebam leddi am mangoro ana wawi sakude cancer e dun wawi dun yafinde waltingol nyamdu
fa na heba cellal andabe kabar nyamduji bi joman hasindini e nyamdu bibbe ledde ko yata joyi le nyaloma
ñande aljumare yabbine nde ko warta tebedero ngen ay gubbe gonbe le ngalure santo tama arkilaji men tuwaade nden o wi ngalbe dokkal ngal fana mudun yu fabaade imadraji ardibe nuko e jogo bangal jogola be do deplacer yembe nden no dun ben haybude be nyaw bubol o do wattu tooji ngalbe dokkal ngal woni fedde jangobe hibbe assisi formation professionnelle 100
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yato meden hertande zoom sir handana yowdu kabaru ben bowdi torroji sanne dido wattu togoji di helen bedor fam ketna ko laaji tangara hebene do fori sang ousmane nyalbuli
a bodi yogaji anaka e edi kewi dugo a wi'an hono concert di gondi wat yoga di bodi a wi'an gardoji e babotobe dun adadani ada tappo koyde ma e juude ma a wadan tan e bodde ma no dibbirta di bodi seedu nyalli ana golla o mani ani lelade o mo lelo minitaji noga ciagal mudum a yan fudda habade e bodi seedu a yan tappito ka dun fu hatta di bodi ana torio anan edi bulla fifa ji seedu ana lando hore mo yalla di njorbuna na de jida daano tanno a dun hajinimo andon wiide o kabar woni mo himbe hewbe gondi fu ko buri jallinade sini a ummeke fandi baadi a yiyata bongu fay goto fu edi deejini andaran tatteji fu a yiyata leltoda kasen concert o fuita
hanka sin sagra mbere hebe kabar jomen du mbed whatsapp numero 1795169619 mbaw hebe du bengal mangal amene kay dun facebook bengal kuna funi 37321 mer non ka famdi fu buudi nokat han tawde le telephone joom do sede yotre meden magazine yatame de magazine yo gouvernance santé handan yo do golle UCM be do ben yimbe sariya pabotobe jama hebde nyamande hewtude nyamande djim mabbe heedo ben sariyaaji di joina bangal mu dun ka non hono golle UCM be wur helana be do famu ambadama amadou haydar wonko man kede festango umar wagol alcc un nyalle djam
fota li ngalluje de ana fandi ne mo hebata tidallaji fiwtude ICM be dum kambe jantobe nyamale na jantobe ciudi kasadi be do yimbe le kali tidallaji di kebata so pewti e ICM jantobe nyamale be kanye ciudi kasadi
le mois de juillet vers le 28
le euro juillet
fewde e noga e jetti mayru isuen en yottike kam be bi kam mi yoba lewru ut mi yoba nokku odu do e joyir mayru didom hakkuni mabbe wi kam mi yoba kalsi o so mi bami anni e yalture nokku o fuube birfintinan kandum be mi wana non watte ardo hakkuni mabbe o wi kam be banta tele am kan kulle yogaje de nafawuni mudum sanne ni suudu antu be mi dundu sallata libbi didi ndewete no mi manchisra mbn na wonno e greve wakati no be jotti kanne ndoki kan derewol ngol holitaale mudum mi yoppa nokku o ucm be police goto ardinobe no be jotti kanne be bi yontere jogi mi fam yoppa nokku
so net latiki ic wajibi danyan dati di nangi no golle mudum wori non kanko ibrahim ben mamata touré o holitiri wide o wi jeweddu yalla hon neddo kando jantede o kanyi ic kanyi famindirde
quand un huissier vient voir
so huissier war yidude e louancé na do neddo mo nyamande woni mudum hakke mako arande ni woni nawnande be golle mabbe ga fade nem huissier o hore jeyi waltinde hakkille neddo mo o nela yaade to mudum to o eduno golle mako o haani yarde huissier mbé ko seria witam gollirta do won so be narda mabbe jaltina neddo na do be uddanu
une personne vient de fermeture
so huissier na wara fa yamta nyamande na nangaye choggu chuudi waji martina dun kumpa non kanko ibrahim ben mamata touré o hollitiri wide
pour que la personne puisse honorer son nangaye
sarti balde tati na do balde jitti be kokkata neddo tagal so be ngulliti kedum so odo sarti ka jabbike neddo mo be jinganta o mo tribunal o hokki gonga do joomu ana wawi bantude kulle nafoje fu ko joomu jogi mo wawi faydu bantude compte ngaji mudum banki
les comptes bancaires de son débiteur
golle fu golle teda tawan yimbe lubbu an le hen bombe an le hen non kanko maître Diallo Mahfouz Al Hader IC o hollitiri wite o wonde wadde gonginal do fewde e IC be gollata golleji muden di fa fewa fiso tayedom andini wobbe an ton golleji muden jubbaki
do huissier qui fait l'expulsion
huissier ngaltino on noddo le soudum wadaay ko yidi tam sarya nawdo won mo o golliri gangonga yoga e mabbe ana wada golleji yogaji di mine hore min jabanta do tobe beedo UCM ko heewi mu en fo tawam ni tam gollirta wala fe kabine be yimbel huni be so bi tidinam sariya dum sabi so be kan tawrede kartul mabbe golli so hokki be kalsi an tam dum wodani UCM o ka wala ko yottoto dum sabi le sariya neddo goddo nangata ke sabi ko goddo wadi
mi titidi wi di kambe yamtobe nyamale be noddete clerk be yimbel andambe sariyaji be mbati be dum wiide be jeddata sariyaji yeso zuzu and